Ajira kwa watoto ni mojawapo wa dhulma dhidi ya watoto. Tarehe 12 mwezi Juni kila mwaka huwa ni siku ya kimataifa ya kupigana vita dhidi ya ajira hii. Kauli mbiu mwaka huu ni haki ya jamii kwa wote, komesha ajira kwa watoto. Lakini je, ajira kwa watoto ni nini? Angela Mwathe ni mwanachama wa Women Researchers of Kenya.
Ajira ya watoto ni watoto kuwa wakifanya kazi ya biashara ama kuajiriwa kama hawajafikisha miaka inayofaa kulingana na katiba yetu.
Kwenye maadhimisho hayo mwaka huu katika kaunti ya Bungoma, meneja wa miradi wa shirika la kazi duniani ILO Bi Grace Banya ametaja baadhi ya sehemu ambapo ajira kwa watoto hushuhudiwa.
We had a session with the children. They were discussing their understanding of what child labor is. They pointed out, for example, that children work in agriculture farms, and specifically they pointed out the sugar plantations, cracking hard stones, what we know very well as quarrying stones, fetching water for construction site, young girls working in bars to serve men, children working in homes as helpers. They were saying we need to create more awareness, making sure all children are in school.
Nimezuru eneo la mtaa wa Mukuru kwa Ruben ambapo Maria, ambalo si jina lake halisi, ananieleza kisa ambapo wajukuu wake wamekuwa wakiteswa na mama yao mzazi na kulazimishwa kufanya kazi ngumu.
Hawa watoto wamekuwa kazi yao tu ni kuteswa, kufanyishwa kazi kama watu wakubwa, kuhangaishwa. Yani hata mama yao wana sana wao, kuwawachanisha kwa nyumba na wafungia, kuwatesa na chakula. Hawezi kubali kufanya kazi akae na watoto wake. Sasa hata wako kwangu tu na shida, hawa watoto ni shida gani wako naye? Hata kupigwa, kufanyishwa kazi, kukosa kupewa chakula. Hata wakienda shule hakuna mtu wa kuwashughulikia, wana shida kufukuzwa.
Visa vya wazazi kuwatelekeza wanao ni miongoni mwa sababu zinazochangia watoto kuhusika na ajira kwa watoto. Hawa ni wakazi wa eneo la Mukuru wakieleza aina za ajira kwa watoto ambayo watoto eneo hilo hujihusisha nazo na vile vile sababu za kujihusisha na kazi hizo.
We are low income earners. Therefore unapata wazazi wengi wanaona watoto kama kitega uchumi. Mzazi anaona akienda kibarua maybe ya 300 and then apikia mtoto njugu, mtoto wa hawk, anaona that one will increase the level of income. It is against the law ku engage mtoto kwa any activity ambayo inafanya unam expose out there kwenda kuuza something na ku rejesha income.
Ukosefu wa wazazi ku provide manpower haitoshi. Labda saa zingine mama tu peke yake na familia iko na watoto kaa 10.
Mtoto anatumwa aende achote maji na mitungi kama 30 and then you pay them. Mtoto kama yuko shule anahusishwa kuchemba.
Mtu